Tau tala tala means too much talk. Sa vali vali means go for a walk. Alofa yate oe means I love you. Take it easy, fai fai le mu. Tau tala tala means too much talk. Sa vali vali means go for a walk. Alofa yate oe means I love you. Take it easy, fai fai le mu. Ua mali e o, avana I le malo. Ele fai so uloto, ae tu ulo fina ngalo. Titi e ta avale means go for a ride. De ai se kupe means no more money. Lucy lo ulu, you make me crazy, leiloa.